All right, let's hear something now from, let's go back in time again. Let's hear something from Johnny Bocalo from a self-titled LP, also known as Sakina, because that's the first track on the Chakra Music label. Let's hear a cut off of this one called Melo.
Melo bande como te mana pesa na yo bolingo. Mi pensa na bazanti ma confiance asi boni ostala ngai boye melo na ngai bande koe na tina dio mo kanda o boya te kotanga mama soki to kutani na vela bwa kamise payo yebi sanga itina likambo siliki na ngai Yeba mikono mikole kabatsanga ekopusa na bolingo zalise kokola ata basiri kaka botala tazima melo melo pande komo tema na pesa na yo bolingo na mi pesa na basantima confiance assure boni otsalanga boye melo na ngai pande koye Mokanda, o boya te kotanga, soki to kutani na nzela o bwaka misepa yo, yebisanga itina likambo tiki na nga. Yeba mikolo mikole kabasanga ekopusa na bolingo ezali se kokola, ata basili kaka, otala tazima melo. Boningo ya bo mwana eh, boningo ya bo mwana eh, ya bo mwana eh, makambo ebele bo mwana.
Thank you. Yeah,
You are listening to Ambiance of Congo here on WRIR. My name is Dowdy, and The Rummage is a new online journal that features music reviews from WRIR volunteers and DJs. These are explorative commentaries with varying scope, a song, an album, a discography, a genre, even unconventional projects like compilations, collaborations, sound, art, and new media. Issues are released on our blog every Monday morning, and a short musical preview of each issue will air on WRIR's live broadcast Mondays at 3:01 p.m. Readers can browse the catalog, learn more about our writers, the Crate Divers, and submit suggestions for album reviews at therummage973.wordpress.com. The last track was L'Orchestra Rumbaya from a great album. I love Rumbaya. It's one of my favorite bands. And that's an album called Moninga Star Present Le Showman Loco Masengo. Where's the cover? Loco Masengo. A Boibo, Michel Boibanda avec la Orchestra Rumbaya. Nice album. And I'll tell you, Michel Boibanda, if you look at the old Franco videos, the old footage of Franco and the OK Jazz, he's one of the most fluid dancers that ever lived. He's an amazing dancer. I think he should be the showman as well as Loco Masengo. Speaking of Franco and the OK Jazz, let's play some now from the LP, Cinq Ans Ya Fabrice. Let's hear the song called Sherry Okamwisi Ngai.
Oh mama, okomiki te Ebongaka tunanga yela ebisa yo Onimeli maloba yamba tontina nine Oh mama, okwamiki wele wele o Oh mama, okwamiki wele wele o
Tala yo baby si bolingo manda Nabone la kayo loko la pupe o Yokabimo tema namanda nanga Tala confiance na pesa yo wakina mayo Na yebisa nini mbae bae baka ndenge tolinga naka Mudibani nanga ye Sheri nanga ya mwana moke o
Sheri nakabwene koka mwa mama
Ona dohe
Denge usalinga mboye na kumate
Kakoma
Ebongake tunanga ye la ibisa yo
Sheri nanga ye
Kitoko yo mosi ezala kaloko la fololo e Matongo ezali kitoko na poko fololo pe njuluki Kosala zoba te sherifa na sena mobali moko e Tango pota ebela kabanti zipe eba koki maka mama Oko koma kiwele wele ho Matongo yango e Oko koma kiwele wele ho Mama ye ye ye
Kamwele koka mwa mama
Naina kamwe
Lenge osalinga boye na kukate
Natunda na nani ye
Ebonga katunda ngaye na ebisa yo Onimeli maloba ya batoti na nine Oh mama, okomiki wele wele oh Oh mama, okomiki wele wele oh
Upena ngaya mwana moke Aisha ye Pesaka lokola mwana nanga Pasona pesaka lokola mwana nanga Nakoka mwandenge obaloli motema na yo Na yebisa nini baye baye baka ndenge tolinganaka Aisha nanga Sheri nanga ya mwana moke o
Sheri nakamwene koka mwa mama
Aina kamwe
Dele osalinga boye na kukate
Sheri nanga
Tunanga ye la ibisa yo
Tunanga nanye
Onimeli maloba ya bato tina nine Oh mama, okwamiki wele wele oh Oh mama, okwamiki wele wele oh
Lolendo ya mwasi ezala kananda kwa mobali Nizanza ebonga na langi mwasi ya bonga nanda kwa libala Kosala zoba teshe ipana sena mobali mkoye Tango pota ebela kabanzi zipe eba koki maka mama Oko koma kiwele wele ho Na tango ya ngoe Oko koma kiwele wele ho Mama ye ye ye
Sheri nakamwele koka mwa mama
Aisha ye
Nenge osalinga mboye na kukata ye
Tunda na nani ye
Ebonga katuna ngaye na ebisa yo
Oh mama ye
Onimeli maloba ya bato tina nine Oh mama Okomiki wele wele oh Oh mama Okomiki wele wele oh
t'ai ouvert mon cœur. Tu m'as souri, mais tu ne m'as pas dit oui. Lady Delphine, t'es aussi belle qu'une poupée. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Oui, aïe, aïe, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es triste, la brume s'empare de la nature. Dis-moi oui, parce que je suis fou de toi. Dis-moi oui, je t'en prie, Delphine. Depuis trois jours, ton image ne quitte pas mon cœur. Déjà blessé par l'effet de l'autre jour. Lady Delphine, t'es aussi belle qu'une poupée. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Oui, aïe, aïe, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es triste, la brume s'empare de la nature. Dis-moi oui, parce que je suis fou de toi. Dis-moi oui, je t'en prie, Delphine. Donne-moi la chance de caresser ta peau. Sur tout ton visage parsemé de boutons d'amour. Lady Delphine, t'es aussi belle qu'une poupée. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Oui, aïe, aïe, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es triste, la brume s'empare de la nature. Dis-moi oui, parce que je suis fou de toi. Dis-moi oui, je t'en prie, Delphine. Si par hasard tu voulais me dire non, va te cacher derrière les vagues de l'océan. Si par hasard tu voulais vraiment me dire non, passe la tempête, je récolterai la pluie. Oui, aïe, aïe, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es triste, la brume s'empare de la nature. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Dis-moi oui, je t'en prie, Delphine. Parce que je suis fou de toi. Dis-moi oui, je t'en prie, Delphine. Donne-moi la chance de caresser ta peau. Sur tout ton visage parsemé de boutons d'amour. Lady Delphine, t'es aussi belle qu'une poupée. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Oui, aïe, aïe, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es bêtise, la brume s'empare de la nature. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Dis-moi oui, je t'en prie. Si par hasard tu voulais me dire non, va te cacher derrière les vagues de l'océan. Si par hasard tu voulais vraiment me dire non, sème la tempête, je récolterai la pluie. Oh youi youi, quand tu ris, les fleurs s'épanouissent en dansant. Quand tu es triste, la brume s'emporte de la nature. Dis-moi oui, parce que j'ai besoin de toi. Dis-moi oui, je t'en prie d'être.
Thank you. Kota, Guluba, Ololele, Guluba. Yakato tuelo meka yokana na banakoe. Zoko lembo Suzana. Suzana bondi osalinga buwe mama. Loko la mobali ya mutu mosusu. Na ABC o Suzana
Meke meke
O baby singa motema
Meke meke
Kulo ya bana tubota
Meke meke
Kulo ya bana tubota
Meke meke
O baby singa motema
Meke meke
Na ABC o Suzana
Meke meke.
All right, L'Elegance Jazz from one of those Sonidisc compilations of older African music from the 60s and 70s. That was a song called Lisumu Lisango. Before that, Ange Linaud from his LP, Dede Delfine. That was the title cutoff for that one. Great album, by the way, featuring Ange Linaud and Asi Capella Nibomo Mwandito on vocals. Great guitars by Dizzy Manjeko and Bopal Mansiamina on that one. So, got one more track for you before I go. Got a request for going out to Dave listening in Liverpool in the UK. Wanted to hear something from Papi Tex and Empera Bakuba from the CD called Wasiwa. Here is Bimasha. It'll take us up to the end of the program. Thanks for listening today. Enjoy the music, and I've enjoyed playing the music. And stay tuned for the Motherland Influence coming up, well, when this song ends, here on WRIR 97.3 FM.
Ngai mosika Ngai wanatika ligina mawa Bima shoke yo Boka mosika Ngamwa nangani natika ligina mawa Sokyo koka Mongongo nangana mosika Dimelanga enandoto papa Ome mi motema Moli munanga Nazangi maya miso ya kolela yo Bima shanga Ilili na yo na butu Efe singa mbote alo kalo So kyo kozonga Mokolo nini Mwakilao eko sarangai Ngai pobwe mwasi Na veli bolingo Boya kozela bozo nivayo Bima shanga Mosika, gamanangani natikali na mawa. Sokyo koka, mongongo nangana telephone. Dimelanga nandoto papa. Kai pobre mwasi, na beli bolingo. Boya kozela bozongi wayo. Bima shanga, kokenoke yo. Ngamwa sina yona tikali hina mawa Iaka no kizonga no kibimashanga Naleliyo mololo nalingaki Baninga babale babale bakoleka Yawa, nakabola bolingo na nani Simbanga ina koko ya vino ya bolingo Elangu isinga Zoto na yon, zoto na yon, zoto na ngai Basi na yo, basi na ngai Ngai povre mwasi na tima boko na moto Gozanga mobali yolingi, ezali pasi mama Bimashanga, bimashanga, bimsum Bimashanga, bimsum Bima shanga, bim sum Bima shanga, bim sum Iaka no kizonga no ki bima shaye Naleliyo ho, fololo na lingaki Baninga babale babale, bakolina Kayawa, nakabola bolingo na nani Simba banga ina kokoya koko ya vino ya bolingo elanguisinga zoto na yo zoto na yo zoto na ngai pasi na yo pasi na ngai ngai pauvre moi si na ti maboko na moto kozanga mobali olingi ezali pasi mama bimashanga bimashanga bimso bimashanga bimso bimashanga bimashanga bimso bimashanga bimso bimashanga bimashanga wayamba e bimashanga bimso bimashanga bimashanga masamba e bimashanga bimso bimashanga bimashanga piana mwana e bimashanga bimso bimashanga bimashanga papa e bimashanga bimso bimashanga bimashanga papa e bimashanga bimso bimashanga bimashanga wayamba e bimashanga bimso bimashanga bimashanga masamba e bimashanga bimso bimashanga bimashanga piana mwana e bimashanga bimso bimashanga bimashanga papa o bimashanga bimso bimashanga bimashanga papa o bimashanga bimso
Thank you.
yaka no kisonga no kibimasha e Nalelio, mololo nalingaki Baninga babale babale bakoleka Gayawa, nakabola bolingo na nani Simbanga yi, simbanga yi nakokwea Kopo ya vino ya bolingo elangu isinga e Zoto na yo, zoto na yo, zoto na ngae Pasi na yo, pasi na ngae Ngai pauvre moi si na ti maboko na moto Kozanga mobali yolingi, ezali pasi mama Bimashanga, bimashanga, bimsu Bimashanga, ah, ah, bimsu Bimashanga, bimashanga, bimsu Bimashanga, eh, 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 bimsu Iaka no kizonga no kibimasha, eh Naleli yogo, fololo nalinga ki Baninga mabale mamale, bakoleka Nayawa, nakabola bolingo na nani Simbanga yi, simbanga yi, nakokwea Kopo ya vino ya bolingo, elangu isinga Zoto na yo, zoto na yo, zoto na ngae Pasi na yo, pasi na ngae Ngai povwe mwasi, nati maboko na moto Kozanga mobali yolingi, ezali pasi mama Bimasha, bimasha, bimso Bimasha, eh, eh, bimso Bimasha, bimasha, eh Bimasha, eh, eh, bimso Bimasha, bimasha, wayamba, eh Bimasha, ah, bimso Bimasha, bimasha, masamba, eh Bimasha, ah, bimso Bimasha, bimasha, piana mwana, eh Bimasha, ah, bimso Bimasha, bimasha, papa, oh Bimasha, ah, bimso Bimasha, bimasha, papa, oh Bimasha, eh, eh, bimso